mana o he aloha ia. No ka ipo lei manu, he mana o he aloha ia. No ka ipo lei manu.